Yeah, D Max, D's in the building. Real talk right here. Listen. Vintu vebi chiti kapazi konga dabwewe. Paja ukali moyo siwanga kutashe iwe. Bati ukaenda bazamba kukamba. Enze muntu wabu ino always remember. Simuna mutandize pa menenzo twala. Na pa media muna positanisha mwalila. Muli imwe wonse wanzanga. Nifuna kupempa tintu chimozi. Nifuna nikambine. Nipase ni matu. Nikonde nikali moyo. Nitashe nikali moyo. Noti nikaenda. Nikonde nikali moyo. Nitashe nikali moyo. Nikonde nikali moyo. Nitashe nikali moyo. Noti nikaenda. Kamuntu mutandi zeni pia kali kuvutika. Nikonde ni pia paine ni kali kupema. Noti nikaenda pansi bode ikalema. Efendi need is efendi indeed. Ukatandiza umozi wa shanga kasidi. Love na loyo timupasa dead brother. La this bitter truth in mantanga so sad. Ayo mafula wazi nipase ni ya wono. Saye mbekeza day ya kutine ni kaponi. How about visiting and checking on your friends. Mwakuma na kono injo ya bonse pama weekends. Sembe kankali dwe kama panga bad sense. Better than inai yeti langiza pretense. Ine nikaenda osa gula na vodula. Na misozi mukasunge osa tikulila. Kuli imwe wonse wanzanga. Nifuna kupempa tintu chimozi. Nifuna nikambine. Nipase ni matu. Nikonde nikali moyo. Nitashe nikali moyo. Noti nikaenda. Nikonde nikali moyo. Nitashe nikali moyo. Nikonde nikali moyo. Nitashe nikali moyo. Noti nikaenda. Nikonde nikali moyo. Yeah. West Gumo Sanza.
All Level Studio Production.
D Max. But G Unity. I see you. Doc Roby, comes the producer, YT, I see ya. DJ Bone, I got ya.
DJ what? DJ Bone.
CK Music Promos.com.